Haters wanna juke son. Goes to Legion Nacho R1.
Legion Nacho R1.
Young Jack. Sinok MC.
Legion Nacho R1. Legion Nacho R1.
Haters. 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 Yeah.
Nichi Afai, Maskani Amani, Nakuda Akai.
Kuda Akai.
Meaning ko nice, haters wapendi, ni toke. Why? I'm thinking of twice. Nafanya mziki, sifanyi makuzi.
Fanyi makuzi.
Haters wapendi, kiwapa mojuzi. Nawapa mafundi, kwa biti na nata utasema na gundi. Nile, waza, lene za wene. Nile pofika, siwezi kwa mimi. Wengi, wana tamani kwa mimi. Japo alikunje, sisi niko chini. Usimi, kumbuke, jia kwenye shira. Ukiwa na njaba, lisiku umeshiba. Bize na kazi, usiwaze kuiba. Lai ya mzana, napiga ni shira.
Haters. Haters. When I'm with my haters, 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 my cheesy, my haters. Try to cut my strike, I'm teacher for rappers. And I wanna go for the same, I'm the cheats, I'm a rapper. Don't get and can talk and can pick on the yacht coast. I'm deeper to them. Na chana na bana tu wezi tu kawa za them. Nataka chopa wanotaka usta. Kwa kiki na kisa wafaki them. Na kisu kidugi na sina tawezwa kukata tama.
Kata tama.
Siwezi kubugi sipendi vedeza jituma bala.
Aye.
Muli nicheka nilipo jikwang. Kajifu cha vumbi kazidi koma. Kwenye shida mulini kata. Maisha mechanji na ishi kwa la. Haters. Haters.
Haters.
Haters.
Haters.
Haters.
Haters.
Haters.
Haters. Haters.
Haters. Haters.
Haters. Haters. Haters. Haters. Haters. Haters.